ድሬ ዲሞክራሲ እገፈቶቱ ኬንያ ሞቱማን ኢትዮጵያ ለብሲ የሮሃተተማ ባትሬ ጃፍ ቢየቲ ሲምቡል ሻትረ ባትሬ አፍርከብሮዳ ፊሮ ኤሬስ ሴጅሩ ከነጥ ፓርት ሌን ሞርሚቶታ ቢየቲ ኬሰት ሰልማዋኒ ሶቻን አከምቶጀታ ጅራን ማሪ ሲያሳ ፓርቲ አንጎ ሀርካ ቀቡ ፓርትሌ ቢየቲ ዲግደሚ ቶክ ግድት ጌጌ ሰማትረ ኬሳ ከኤኛ ባይ ገምታን መድረስ ዋይ ማሪ ከናፍ ኤገሬ ቢየቲ ማልጀራ ከኔሮ አማ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ፈኒ ጅራን ኢታና ድራታ አፍ ኢትጋ ፈተማ ቁንም ጂ መታ መድረክ አከተመስ ኢታና ድራታ ኮንግረስ ፈደራላዋ ኦሮሞ ኦቦ ገብሩ ገብረ ማርያም ነሞን ቆጵያ አፋሶ ሲሴ ጅራ ከረሰነታ ደበር
ኦቦ ገብሩ ኦገኖተ ኮንግረስ ፈደራላዋ ኦሮሞ አገጥቆ ሂዳራ ፈኒ አለ ጅራን ኬሳ ሲንቶኮ የሮ አማ ቢየከነ ኬሰ ጅርቱ ኒለማሊቱ ሲንፊደሜ
akuma bekamu as united states kesa degerso takamna msenso takamna karabrati nisimo namon naddadu fadanis kan abakenya degeren dubise mal rakajiru fi mal kesa kajirtu fi mal ittade ma kajirtu ratha sauda fi ofikoti nisimo matis dubisu dafanis
ethiopia kesa tilapsin yero atatama batile jabiyatin jala turte yero amma kana batile afur kabro dafde re samejira kana jalatti ne sochin party ke sani biye ke samal fakkata
sochin party ke nya akuma partole bravie ke sejiraniti karabaye kan ukam samera durmanu dargite dirren tava siyasa biye sana baye dipase chufamu kangela amammo ke suma ke setu ukamame akan sochone gocha jira ataw male afson ke nya akuma ifani fatti bekamu qabso nagaadan qabso heera fiira biye sana kabege ademu qabso kenya tifa ogantoni kenya kadida mamale warri ala jiran deggaso ta kenya fi misenso ta kenya jinin walqunnamani qabso umma ta kenya mas fundura buani yaden sadi
akko bekamu rumyan la faballada ese sattu ajira qabdu ese sattu ajira ke sana mamatti banatti jira ese sattu mo bakabo nike san hojo jecha jiru
akka waajiraatti akka najjanne kasaumso mataa yeroo darbeerraa ka'anii iddoo baay'eetti cufanii oggantoota hidhanii akka jiranitti mana dhaajiru waajirri keenya cimaan kan ture dhiyaa Oromiyaati kan turanii akkasumatti immoo dhiyaa Shawaa amboo keessa bahee iddoo baay'eetti banna yeroo kan lakkoofsa Itoophiyaatti 2007 filannoodhaaf Oromiyaa hundumaa keessattuu mararaan iddoon hin gahin hin jiru ennaa uummata dammaqsu sana baajolee kana dhaabee ciccimsuudhaaf yaala dhugoodheeraa egaa isaan amma cufamanii jiru.
Mee yeroo kanatti obbo Gabru paartiin mootummaa Itoophiyaa Ihaadeg paartiilee biyyattii keessa jiran 21 waliin marii jalqabee ture akkaataa itti waliin dubbachuun wal falmuudhaa fi furmaata tokko irra ga'uun danda'amu irratti keessumaa haala mormii biyyattii keessatti kaase ilaalchisuudhaan karaa itti furmaanni argamu barbaaduudhaaf gamtaan madrek ka paartiin keessan keessa jirummoo dhiyeenya kana marii sana keessa obbaasee jira. Paartiileen ka biroon ammallee keessa jiru tarkaanfii sana fudhachuudhaaf maaltu si ramansiise keessaa bahuudhaaf jechuudha.
Ani itti aanaa dura taa'aa madrakiif isa duwwaa miti itti gaafatamaa qunnamtii uummataati madrakiif. Kanaafuu waan madrak keessatti hojjetame keessumaa keessattuu ennaa marii kana calqabnu akkamitti calqabnaa haala maaliitiin calqabnaa isa jedhu irratti waan baay'een hojjedhe alaqaa koo Piroofeesar Bayyanaa wajjiniin akkasumattis koree hojii raawwachiistuu madrak wajjiniin. Mariin kun ennaadhuma calqabamu akkuma barame karaa hin taaneen calqabanii kunoo waamne irra jedhanii siyaasa itti hojjechuudhaaf malee dhimma biyya ilaalu irratti taasofnaa biyya kanaaf faayidaa tokko buufnaa rakkoo biyya kanaatii hiiknaa isa jedhamurraa hin kaane. Paartii 22 walitti qabdee daboo miti waa'ee biyyaati kanatti mari'attu rakkoo biyya qunname akkamitti rakkoo kana keessaa baanaadha siyaasa biyya kanaa akkamitti fooyyessinaadha akkamitti rakkoo uummanni keenya amma keessa jiru. Boolla uummanni keenya keessa seene keessa akkamitti baafna irratti walii galuudha malee daboodhaan haasaanii kanuma kanuma isa jedhanii miti. Paartiin 22 jedhamanii dura taa'aa isaanii malee nama iyyuu of duuba hin qabne tokko. Uummanni Itoophiyaas hin beeka. Eenyufaa akka hafan eenyufaa immoo akka bahe achi keessa. Dhibba hundaa keessaa 95 paartileen amma yaadeek wajjin hin dubbatu qeexamaanuu jalaa hin muramne nama hidhuu dhiisi. partile avanis mojiru kan de gersu mata qabana chikes timi jar kono jeta na galufi batu himbek no male sokola ma injiru amma maketta de manem de nu tigaru kara kenyal akuma selesitime enu machal qabanu yu akanatta de mundenda amu yo berbadden partile ummeta biret tamaqabal partile flenno yero darbeti amam kadimat e fetal amam sagale ummeta isuma motum mankesden amane yu argeten madali akana akanati madalati parti isat de gers ummeta gudda qabu wajini kobat isan kan do berbadden two track isajennu tidesene kanmal mummich ministerotas professor bayene petros dubije irratwali galavit bodemonalle sani tatasani fidani digdami laman wajini malaje digdami laman timisi sadi afuru rakko akka madrak qabu hinkabal tokkon sani namni jalahid amenju professor marara gudina kan siyasa biyekana keset umri safite mana hida kaari himmariyannan isakam kore hoji lawochiftu oromo federal congress akajirani mana hida tinakani maren ademamu isakami tmadrakin misenso ta madrak mana hida tinakani kota isin mariyat dal wajinin ta ajettu capacity kamin akasa wajini mari gonu yibarbadal akasuma yumota ekobatin madachi sajenan isma yumodita kanafu jalewon sari wajinin tenye walisan barbana jeren fudanne hinademnu wara hori argate hori ramadame fi yadegra hori fukacha jiru wajini tenye maringonu injiru ujenet kadro numakeessa farsileedu masanakeessa namni durata atae maringuna gege famujen enta onisi yomari ugata yomari diyafta atae namoni marike nye kanagegesan namota enyufu login kam namota biyetti gugurdo professorot yesine kanasin dinan kanabu ehadek onne sarra kambulke mari adem su himbarbadu yero bitachu daf
obbo gabru kamotum ma ethiopia tin unde sene commission mirgana mo ma ethiopia mormiero era af ethiopia ke satigege sene kesuma kan romia ke satigege sene kesatti mi ale takkaban lalchisudan gabasa base ture torbandabe unde mormi sana rakko bulchi sagari ti rakko nagde akasumasimmo tabamu mirgana mo ma akata edubachudan karammo kan fudane afarsani baballisan biye kesa dabo takka congressa federala oromo fai jere jira kana kabitilal tusina kaugana parti sanat
tokofa commissionin kuni kan dabate motuma biye bulchuni nami chama muddame kuni mo doctor addisun kuni parlama sani munne rajalan mercha bordi kesa kajrumbe kamale akas fayumbe ku sanatsa e kanas commissioni mirga namoma ethiopia kanarra reporti kanamale maltu yega commissionin kuni qama isa mumude qama isa dave debi se imballe site akajidun akamite ga commissionin kuni bilisata e namota ammanatu due on the record kana dunyan be akade su bilisata e akamite ga mon commissionin kuni kan commissioni kana duwami yero darbe commissionin bay e labate ke zatu flanno barakuda tagali sagaltani torba boda abate wan die mana mare ke senture dagera namichi komishini sana geggesu sammungo kanan fudatu jadebe biyadi se akabren bekama kanafu malakadesu yegam yomi yade dali balle se rejede kambe har asgani enadakani amma murmasani tibishan tupaman rakko ofu mafidan gara kongresi oromot ach dabarsu yoki ach au barbat adunyani mo kanan beka ummani kenyan beka ummanni oromo keessuma keessattu akka gaariitti beeka kongireesiin oromo seeraaf heera biyyattii sanaa kabaje karaa nagaaf karaa nagaa qof akka qabsaa'aa ture fi akka qabsaa'aa jirus beekamaadha dammaqina ummata keenyaa gara duubaatti deebisuu hin danda'amu beekamtu yoo dhufu
kanaa booda ummata oromootiifis haa ta'u dhaabota mormitootaaf siyaasaa kan mootummaafis haa ta'u maaltu furmaata ta'a jettaniiti kan isin akka gamtaa madrakittis akka federaala oromoottis kan yaadan maaltu mala egere biyyattiif
egere biyyattiif waan siballu an akkuman deddeebisee jedhu warra dhimmi kun ilaalu waamanii mari'achiisu keessaa keessattuu madrak qofa yookiin paartilee biyya jirtu qofa dubbisuu bira darbeera dubbiin kun warroo